Downloaded from ilovezedmusic.com.
Una baby like Javuta. Kachaka poto taleka kuta. It means family kula. Bana bakula responsibilities na my bills. Langa malaiti baby. Bana lundira go. Chikalibo sonke lana mans. Bana mangini mu class. Mungo toka gas. Yeo panu nikari eno tumira mama ndara magunzi. Akutafuna ko uniform yako challenge. Una nini chabe pa nyumba. Nika choka po wasanda. We wanna yalimba life. Tisabwani sabwanji baby. Una nini chabe pa nyumba. Nika choka po wasanda. We wanna yalimba life. Tisabwani sabwanji baby.
Ulu lima loving you. 6 to 6.
6 to 6.
Yeah. Tisabwani sabwanji baby.
Ulu lima loving you. 6 to 6.
6 to 6.
Yeah. Tisabwani sabwanji baby. Nana sela pofe. Nishi aye. Chashupane chinso chachinja.
Kumanika buila na starta. Na smile ya buila wasap. Sani bwa.
Senako baby. Shileka mbombeko. Batiro bunanga nitaburisha kasuma. Na la buila kasuma. Nakawa.
Yeah, you know say your man have you work. If you wanna see everything work.
You know what you suppose fedo. Baby.
Imbeke sama muna wako. Konde nchito mamu na wako. Pameneva mukanga wa mutandi zako. Chikondi chizalibi lako. Embe kisa mamu na wako. Konde nchito mamu na wako. Pameneva mukanga wa mutandi zako. Chikondi chizalibi lako. Una nilichabe pa nyumba. Nika choka po wasanda. We wanna yalimba life. Tisabwani sabwanji baby. Una nilichabe pa nyumba. Nika choka po wasanda. We wanna yalimba life. Tisabwani sabwanji baby.
Ulu lima loving you. 6 to 6.
6 to 6.
Yeah. Tisabwani sabwanji baby.
Ulu lima loving you. 6 to 6.
6 to 6.
Yeah. Tisabwani sabwanji baby.
Make we make money while we're still young. Yeah. Make we make money while we still young, yeah.
Make we make money, yeah.
Chigule ma blood peti kali bafana. Chimange ma nyumba peti kali bafana. Chinga chinje chalo peti kali bafana. Peti kali na mpavu. Mpavu, yeah.
The high queen. The high queen. The high queen.
Downloaded from ilovezedmusic.com.